Minianom a yɛhyia wɔ ha ɛnɛ. Ɛnɛ meeting yɛ soronko. Mene mu hyiaeɛ a ɛnyɛ bɔne. Yɛhyia na ɛnɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛhu yɛ fapem. Mesrɛ ansa na yɛbɛhyɛ meeting wɔ yɛase no, obiara wo mu ba ana any recording device bi ɛwɔ ne ho no, mesrɛ no ɔnnum nana ɔmfa nkɔto abɔnten. Isan sɛ mmerɛ pii yɛhyia na yɛyɛ meeting a yɛbɛfiri ha no na akɔda abɔnten. Amanfoɔ a rekɔdo na ɛda abɔnten. Mesrɛ mu obiaa biribi saa wɔ ne ho biara no. Minia, hwɛ na obiaa biribi saa wɔ ne ho no gyegye na fa kɔ abɔnten ma yɛ ansa na yɛakasa. Yo, sɛ yɛbɛkɔ asɛmba no ankasa so no. Sisi nhyiamu a yɛhyia mu ha as communicators for MPP Ashanti region no ɛyɛ soronko. Sisi a asɛm a bɔwumia de ato dwa sɛ voters register yi ɛyɛ bloated no na togofoɔ bi ne maba no ɛwɔ sɛ yɛgyina so na yɛtumi kama no tɔ Ghanafoɔ asom. Ɛwɔ sɛ yɛkama no tɔ mu tim paa ɛhia na yɛgyina so na yɛtumi de wei ne aba no 2016 ansa na NDCfoɔ bɛba abɔnten abɛyi ɔmo ano no na yɛakama no atɔ Ghanafoɔ asoma wie na ano yie bi ani hɔ. Nti ne nuano mesrɛ mom yɛnhama wɔ hɔ, yɛkɔ radio station biaa ɛwɔ sɛ yɛkɔka, menim sɛ ɛbɛboa yɛ paa. Na 2016 abatoi ɛnyɛ mmerɛ ma yɛ wohwɛ sɛbisɛbi ndwuma a NDCfoɔ ayi a ebi yɛ Ashanti region koraa ɔmo akɔkɔ de ne paa, nanso ne nyinaa akyi no ɛwɔ sɛ 2016 yɛtumi wi ne aba no. Hwɛ nanado sisi a wohwɛ na pɔmuden ne na ho keka a ɛnyini wanyin ɛnya telling effect wɔ no so. Nti sɛ 2016 yɛamena ntumi amma pawa a ɛbɛhayɛ yɛbɛhwerɛ ade kɛse ɛsiane sɛ ɔntumi mma biem, ɛbɛma yɛ party no agyigya. Na mpo sɛ yɛtumi wii ne aba yi a me nuanom communicators na sɛ nana akufu ado koraa no wantumi amuman no na sɛbi ɔde hyɛ bɔwumia koraa nsa ɛyɛ na ɔtaa n'akyi sɛbisɛbi obi aheneɛ to no koraa no a yɛtumi ɛma nipa no ebi a ɔntumi nni akonnwa, yɛtumi ma obi tena ne nan so di akonnwa. Nti me nua, momma yɛmfa saa asɛm wei, momyɛnhyɛ no so na yɛmfa nyɛ adwuma. Yɛnhama hɔ voters register na ɔmode firi yɛnka sɛ togofoɔ a ɔmokɔfa ɔmo, momma no nhia yɛ sɛ ɛyɛ nokoro nyɛ nokoro. Yɛmmɔ hɔ tesi a ɛtɔ Ghanafoɔ asom paa, ɛbɛboayɛ ma yɛawi ne aba no. Na ɛno koraa na nkyɛn no sɛ yɛtumi ba pawa a hia a yɛakɔm ahokyerɛ a yɛakɔm yi me nua yɛbɛfirim. Hwɛ opposition ɛyɛ ya paa, yɛabɛtena opposition akyɛ sɛ yɛanhwɛ ne ye na 2016 so bɔyɛ a agye sɛ yɛ party no gua na ɛgu no. Nti kwan bi ɛwɔ sɛ yɛfa so de nyɛ tumi na ɛwɔ sɛ yɛfa so na yɛ so yɛtumi bɛdi de ne bi ahia yɛakyɛre. Ɛmɛ bi a yɛnya atumi a yɛdididi akorɔ no ɛma atumi no firi yɛn nsa no ɛne ne yɛnnɛ. Mesrɛ me nuanom communicators, mo na mo champion the cause of MPP wɔ Ashanti region, mesrɛ mo mommoayɛ na yɛn go out women figure na yɛnka ma ne ntɔ Ghanafoɔ asom sɛ voters register no ɛyɛ bloated ɛno koraa bɛtumi ama Ghanafoɔ koraa hu yɛ mmɔbɔ sɛ yɛhanome nkurɔfoɔ yi koraa no ɔmo wie abatoɔ no. Ɛno ne yɛ basic aim a yɛ very powerful tool a ɛwɔ sɛ yɛde wini aba no. Yɛgu so sogya gu ɔmo ti ɔmo kyɛ mu, hwɛ ɛnɛ strikes ɔmo kɔ nyina me nuanom mesrɛ mo, strikes a ɔmo kɔ nyinaa no ɛboa yɛ course, ɛboa ma MPP yɛgye nhini a ɛkyerɛ sɛ every indication sɛ yɛbɛtumi anwini aba no. Mesrɛ mo, momma yɛ ani mmere and yes, sir. Na ye lose 2016 na patron na ebe haye. Enji misre mo, sina, juu ya moko eyi. Misre mo, ubiang hama woho. Na, niye ye pise, ye san ye bi mkranu. Se be dedia, ebe maya sema ye demo. Izan ziye pese ye san, kriti anada, si nibia. Ebe batresi ye pointe sa ya mpa, umu vya. Abatuo not emreno suwa ya NDC for me with him. Indi mini ya watch out for another serious year eba out. Perhaps ebia this week ya yibisi Monday, Tuesday ya biti niyaba out. Mini na ya dia yeye dia body yivutu no. Indi misremo mungama homaye enuna yibiti ni di emini yaba. Isanse kuno the battle is the Lord's. Se ya mriye. Na yang kuya 2016 boya yewu nti misremu ye ba ubiya ho beto na ye na yishia na ye ka sem na mo rekodo na mo de koto abo ntia sika kakre bi na NDC ni dia ma wo se NDC fu ema ubi bi kura na menia ubedi ni sen edidi dada na ye abo abrechi se o se wura tan so nim so no na wedi nti minim se asemi a menim obeshia ne ya yakin atomasun moko air mude be ye juma. Mida masi bibri. Enti ebema papa ya menene ba yi, ura menene ba yi so ababe kasa. Ura Alex. Nina du. Or no so Western Region ho onam or ye MPP ye strategies nibia. Oni mobe kasa kakra. Na ya ye dinkoma ewo. Ye di bibi kakra ba yi ye debe mamu. Mpacho mwenye moleste no na muvia ya mkwanya ya demobe faso. Mida masibibu. Nti uwea njene ni beka sana.